Batuze banange tusene bipyate mubikirize Bino byenkunganyizane mbisunsula mu ngeri y'enjawulo Oba bye binankyaya mu ngeri ezimu nange sifuddeyo Omulimu ogwange gwa kugolola buli awali ettumba Nina kye nnengedde eri abakyala bano Kamba kwatireko ekyo kisingako okugeyana suuna Oba abasenga mwebale mwagino gy'emirimu egyabwe Okugolola omwana okuva mu buto okutuuka lwattulula Naye beetuddeko bamakula munye ne baleka abaana Okufuuka emboozi eri abavubuka n'oba ku basole Kino kye kinzigye waffe nga n'amaaso siganabye nako Mwandisembedde baana bawala nze najjiridde mmwe Nja kwogera ku sseŋŋenge gwe mukozesa okunyiriza enkende Ndyoke nnyongereko obusammambiro ku bintu bya laavu Ye tukiyite ki kino tukiyite bimuli bya laavu Abamu baziyita chain enjegere naye nkiyise sseŋŋenge Abawala ba leero mwakula figa buli omu zakkiriza Mwekuba zitubde mutemagana n'okusiba enviiri Muyiyayiyanye bisikiriza kumunyeza amaaso Naye mu byalaava omunzika mufuwa na mindi Munenye basenga mwe obuzibu buva eri abo Banatubuulira kyekyo ekibalemye okugunjula omwana Laba omuwala n'afubuka n'atuuka n'okusindika omwana Ng'omulunza kimu nteyankunkwete limera jjembe Ng'avaawo ng'ajja wa godi mbw'ajja okufumbirwa ewange Kobe ne feese zitemagane ne wange tojjanga Nojjo sange yakula figa ekisula ku nkonge Nebeera mayiti mu ngeri ezimu mu budde bwa babiri Mbuuza ekyagaza omubi kyo ki kiva ku ludda lwa laavu Bw'onyooma ebyange ojja kukyayibwa ekiro ne mu ttuntu Abawala ba leero waliwo kye mumanyi nga kyebbeeyi Kwe kuddira faamu ne mwetolooza embuza sseŋŋenge Ekintu ekitali mu nsa sseŋŋenge mu kunnumba naye Okugenda mu dansi n'emizigiti wamu ne mu kyaki Era kati ne bw'ofuuza ku bakazi bonna we batudde wano Batono b'osanga nga tebaalina miganda mu nkende Naye mukola nsobi nnyeyo sseŋŋenge abeera mu nsonda Abeera wannyini mwero mumulaga mu budde bwa nzikiza Ate obulombolombo obwo bannyaffe twabasanga nabwo Kibeera kya buwemu okulagalaga buli ayiseewaawo Mulina zitayiti zemusabula mu miso n'egyammwe Laba bw'okutama bw'oti ne tulengera emiganda bannange Oba otulaga ki ekyo tumanye nga bw'oli ow'amaanyi Mwakikwata bubi ekyambalo ekyo bakireeta mu ssaawa We mubeerera ababiri nga muli mu kisengeyo Awo oba n'ebbeetu okweyanjaliro ebyama by'oba nabyo Wano gy'oli abalamu twalabye sinema ey'obwerere Abakazi bwe balwana nakyeyombekedde ne mu kajjoni Basookera mbivuma ebyesisiwa zange obadde n'abaana Ate bavaawo ne bagwangana mmalaka n'amaanyi Wuuye engoye zikubye ejjambo nga n'ezimu zibanja kyalaani Mukwekunyakunyinnyo batyo ng'endulundu yasise ku babbaayi Abantu baakuba akalulu awo ng'obuweke buwandagala okkamala Abanyumirwa ebiringa ebyo byonoonese ne bakuba n'olwali Bwe ntungo zo ziyise wano zibadde ziva mu kikondolo Ne musikati wansi eyo kabalala nti masasi ga ggaali Kale yaswalirawo y'ekyambalo ekyo mukiwengako essaawa Nga tewewundira omwoti gw'okakasizza nti ono ye munnange Ate nno bannaffe gye babigula wabawajingirire Bo tebakimanyi nti oba babikolako emikolo gy'ensi eno Y'olulaba omutembeeyi ng'ayita mu luguudo ati Ng'amuwa ssente kwewanulira ndulundu ya nnanka Lero rujitu sekati Munonga jinani kankende Binaba yamba biti abibata wanza Oli kumandazi Waluobu tibu basomo Ngavuli nemi gasojino Okusikirizo mwami okuya yaniranga mwuli banga Na yego tochi fideku Omazega nani kankende Kuvanga wala vye gundi ngechi watu chechifumbe kedevyo Atera techiri nanja ulo Emerewe veru mira Nevoli jisake mwezi fana nazi teri veretio Uliyeye itasenga aleme kweba kakole kuja mutumwa Kusabye tuzanga kubana bo
Tubakulire
Gwonyumiroti yango mwana wadibyo mulabira waka Awatalia mchina anti nkwagala
Tubakulire
Nganaba mchinyeko bolu mubwe badukate badanate Mulekira obambi obukotogezi
Tubakulire
Labo mukazi wazala Aona omu somese onyo Abamu bajira okudiba malya
Tubakulire
Ngasomu kazo wenkaga Wawaya gunjulwa nyao Mubutufu bambi akunyio muto
Tubakulire
Oba igirize nenchara Jibachale wasengabwe Olina kakando mzirange
Tubakulire
Abange katie sawa Zebenyu mizambi komeza wano Ategwe nalabanga mpe mulabato
Tubakulire